Oishoki, ali momento mwa ba
Zedwap.com.
Isn't people's eyes not check on Oishoko. Ali isn't people's eyes.
Hey, we were having a very good year this year.
So kuti chama step chia mene mo kuga chovu kachemu industry chia. Mas step chia wya kuga chia mshono mshen. Nepa mwa zakara mshono mshen. Kuzi lika lika mshen lika mwa zamati zwa ngara wakuu industry. Ma big artist, but if you speak.
BMC for another one. Hey, how you see him? Isenga kutera property na so. Pushing a tail, it's a makuria bani para ma vest. Kamba chimuko, vana kangi wapao na bana ona. Pisha pushe la chofere rata ito sa kusiba kukara na bantu. Kwa peka mumatunga bantu falika kukosa tanura the voice ya strap. Use kuke ungare kwa shabu mumain tu kankara pa big jack tapu. Wakufa kila pweso ni suni yutai kukara boy no stand up. Wakusho sera poro kapuna bakai upu. Mano boy fucked up. Wakushite fabo yono pundati haini na pati na muketo. Na puzi na muketo. Pepa ni muketo kire meketo. Fatuma muketo. Mizimu kuketo. Mepi ufuno pwede na badura kwa angu nikane. Mutuga mumana ni mawanu rizo. Ni chemsi mila ni kare. Slapi sopa guli marilo kwa
angu. Kato yusi walira. Azenga walira. Akandu wana ama tinja wia siga. Kato yusi walira. Hii walira. Akandu wana ama tinja wia siga. I used to find you, bro. Yeah, I used to find you, bro. I used to find you, bro. Yeah, yeah, yeah. I used to find you, bro.
Hey, kitu sikulu musamai vale kupanga wakoko sakai vale. Mtu mukuru ulemu avale kafula ni fake bora sakafare waparu shetansa kupura traola. Chingetesa tisa kuka kaula. Embekeza osa tandaula. Ne university boy tiku paula. Iwa you can see now. Taba ino ni amene yaku time now. Iwe yako siya menu pwede lako down. Tumarifesto mzemu pauna cause time yako. Uka kona ya shan masorubuto. Iye ndao ya tu. Uko sakona tisile kop. Shipoto iwa tuma tuma. Tandi sako mau matumbefe sako mau. Tuma kambi sako ni atume tuma. Kani sako we nango manena. Kundo mau makontena mpuno drama.
Keto yusi walira, azenga walira. Akandu wana ama tinja wia siga. Keto yusi walira, hii walira. Akandu wana ama tinja wia siga. Ayusi kwanju uko. Yeah, ayusi kwanju uko. Ayusi kwanju uko. Yeah, 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 ayusi kwanju uko.
MPI's on the track.
Choki mwana chibuja. Awe la chumbranga kumbole wala penda pati. Kuli wandewa mbapuwe la chena machoseni wa. So choseni wa nukoneti tuchoseni wa. So we mfana wa. Ama tijapuiza kambiri zi ama ipa. Kampala na nakuli la izi yetu mafijapu.
Muli guru pa.
Mfana. Apuwe la kunyomula kwa kumbole. Kari kumbole. Sivai chivira muli. Kwa nakita muli filamu.